Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rua te kaumātoru. Exercise 23.
Whakautua mai kua ngā pātai nei. Please answer these questions, which are about yourself, so there will be no model answers for you this time. They include most of the different types of question forms you have learnt so far. Tahi.
Ko waito ingoa.
Rua.
No hea o mātua.
Toru.
E hea ngā tau o tō whaia.
Whā.
Kei te whare wānanga koe I nāia nei.
Rima.
Kei hea tō kāinga.
Ono.
Toko hea o teina.
Fitu.
Kei hea tō hua I nāia nei.
Waru.
E hea o penei.